Hello. Hello. Hello.
Walaal.
Hola.
Madlidin lambarka waxaan ka fahayn. Commercial Madlidin.
Commercial may walaal.
Waxaan ka fahayn walaal.
Ibr kafiyo ishal.
Laas ma shaqayn yana. Ibr kutu ma shaqayn ta kalana may ahal agamu chit walaal.
Ayn yaran sugu.
Saan khali barra barga.
Ayn yaran sugu no. Duha ga go anam kula suhaad le. Ayn yaran sugu.
Ayn walaal. Inshallah.
Hey.